Blog Talk Radio.
Thank you.
wabaye moti mubaye kuba usiga tutambutse Yorodani kuko watabare kugitaragara none twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza ushatse wese araturya kamira iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongeramo intundu hari uwapfuye n'uwarokotse twise twahindutse imyago hari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazi y'imbohe none ejo mu gitondo bakabohora ngo barimane izo mpanoke ngo basibanganye izina ryacu wiyamagika ntitukuve wari umusore utagira uko ubusa ari uburangane no ku mutima none turiye mu ntwari turema data undi mukinzi
nararushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngarutse ku ngoma y'imana dore mugura nta musumba
yego ntwari yayo
batatanya za mpanoke imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo nkoramaraso ngo zize zose icyo zatembiye bakunga ubumwe na banga babo bagatonesha babaturiye ngo bo baturane nta mwaka bagatatanya uwaruharaniye ibihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro tugahezwa ngo intwari ni iyaruhekuye humura rwanda waratubyaye twese ntituzabe ibigwari igihe kiraje rubemo abarwa urwango ruzime ducane urutimbwa n'ibisambo bivuna umuheta abavunyi babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari intambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo rwanda ihundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduze ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti imitima iterere mu gitereko
nababaza ubwoko
koze cyane Sankara Habyarimana ati nzababaza ubwoko bwanjye mwishe nzababuza kubera umushumba nzabangira urwango mwabikoranye nzabaziza n'ubugome mwabyicishije aha nakongeraho uko yagombye no kubangira ibinyoma ababikoze bakomeje gusuka hirya no hino kandi ibintu mu by'ukuri bigaragara neza uko byagenze radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota ine isaha y'i Washington DC tukagira saa yine z'ijoro n'iminota ine isaha y'i Paris Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota ine i London kwa Musonera turi kumwe muri kino kiganiro tukagira na saa tanu z'ijoro zirenzeho iminota ine isaha ziwacu i Kigali ahayogojwe n'agatsiko ka FPDMI uno munsi turi kwa mbere tariki ya 12 Werurwe mwaka w'2018 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito ni izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana buswa ko yayoboye intambara zose za Congo
Hello?
Life is easy when you're up on the mountain, you've got peace of mind like you've never known. How things change when you're down in the valley. Don't stay, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.
Tugize ikibazo cya tekinike nshuti muduteze amatwi, sinzi n'ahantu mu by'ukuri byapfiriye nari ngeze, nende mubwira ko kuri ino radio yacu, radio ishakwe, ubu turiho tubategurira ikiganiro, turiho tubategurira ikiganiro, gusa rero nyine nk'uko mwabyumvise ikibazo cyaje kuba, ikiganiro cy'uno munsi twakise ni izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana buswa ko yayoboye intambara zose za Congo, kuki Kayumba Nyamwasa aterwa ubwoba rwose no kwemera ko yayoboye intambara zose za FPRDMI, intambara zose FPRDMI yagabye muri Congo. Nari ngeze rero aho mpa ijambo mugenzi wanjye turi kumwe muri kino kiganiro, Jonathan Musonera, sinzi niba nawe ariho yanyumvise twari tugeze, hatangiye ibibazo bya tekinike rwose, mu bitobabariremo. Jonathan wabure noneho w'inyumba.
Ndakumva neza Joseph, uranyumva nawe?
Ndakumva neza cyane, byacitse iyo wari ugeze he, nige natangiraga kuguhamagara, sinzi igihe byacikiye mu gihe
wari utangiye kumpamagara, mfunguye nsanga byavuyeho.
Utyo reka rero noneho dutangira ikiganiro, hatangiye n'izindi ngorane imbere yaho gatoya, ikiganiro cyatangiye mbere kurusha uko nagiteganyije, ibibazo ariko nageze aho ndabibona. Nagira ngo rero ababyumvise babonye utwo tubazo twe mwitangira babitoreremo, ijambo ni ryawe Jonathan, rero tutangire, ntidukerewe cyane, nubwo bwose tutangiye bihuzagurika ariko ntabwo dukererewe, ijambo ni ryawe.
Urakoze Joseph, reka nanjye ngushimire kandi nshimire abakunzi bacu badukurikiye, mbasuhuze, mbasaba kwihangana nyine muri tekinike, buri gihe ya radio haba ibibazo, ntabwo ari ibyacu gusa. Icy'ingenzi ni uko turi bubashe kubagezaho ikiganiro uko twakibateguriye. Nkaba rero mbararitse kugira ngo dufatanye, kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza n'amavu n'amavuko y'ubugome bwa FPRDMI mu bikorwa by'ubwicanyi bwagiye bukorwa kuva 90, uburyo byubatswe, urwango rwubatswe hagati y'amoko, haba mu Rwanda ndetse no muri mu cyahoze cyitwa Zaire ariyo Congo. Nkaba rero ndaretse abakunzi bacu ngo baze dufatanye, kandi amahoro n'imigisha y'Imana bibane nabo muri iki kiganiro. Murakoze.
Urakoze cyane Jonathan. Ikiganiro rero inyito nk'uko nabivuze mu kanya, ni izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana buswa ko yayoboye intambara zose za Congo. Ahangaha nagira ngo ngire icyo nkwibutsa, nkwibute ibyo nyine twakoze iyo kiganiro, uko turuka kubikora nejo, kuko iki ni igice cya Kayumba by'ukuri. Shuti muduteze amatwi, nako wowe musore niba ushaka kubwira by'umwihariko, ubwo duherukana nawe, ubwo duherukana nawe kuwa gatanu w'icyumweru gishize, tariki ya 9 Werurwe 2018, twageje ku bakunzi ba Radisha ku kiganiro twise Kayumba Nyamwasa yongeye kwigarura, kwigaragura mu binyoma, ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'Abanyekongo, niko twari twakize icyo kiganiro kuwa gatanu ushize. kwamagana uko kwigaragura mu binyoma twari tubikomoje ku kiganiro cyo ku itariki ya gatatu w'ubwo 2018 aho Kayumba Nyamwasa yaje kuri radio itahuka twashinganye kandi tuyigamije kuvuga ukuri akaza gukora ibyo binyoma nyine abikorana na Kizigenza muri ako kazi Serge Ndayizeye n'abatumirwa be bise icyo kiganiro bakaba barakise rero General Kayumba arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciye mu nkambi ya Kiziba twe twumvise ibyo bintu bikabije tugomba kwamagana ibyo binyoma kuko nta kwemera niba tutemera Kagame umubeshye Kagame guhumanya abanyarwanda gukomeza guhumanya abanyarwanda nta mpamvu tugomba kwemerera impanga ye Kayumba Nyamwasa kubikora muri opposition ibyo ari byo byose uzabyemera ntazagire ngo nituba twamuburiye guhumuriza rero abarimo bacitse ku icumu rya DMI inshuro nyinshi harimo iyo twibanzeho icyo gihe ya mudende ahakuriye ubwicanyi bwa kinyamwaswa kuri izo mpunzi mu by'ukuri ngo yari wahumuriza tariki ya 10 ubwo ubwicanyi bukaba bwarakozwe tariki ya 10 ukuboza umwaka w'1997 bigamije guhuma amaso umunyamabanga wa leta z'ubumwe za Amerika wari yari buze ikinamico ku mugani wa Sankara ikinamico ryari ikinamico nk'uko nyine Sankara nabirimba muri yandirimbo ye niyo mpamvu mbana nayitangije atabanje mu barimburiya mu makinamico ikinamico gukina ubucengezi nk'uko twabibonye ubushize bivugwa na Colonel Ndengenka ndetse na General Habyarimana kabone nubwo muri izo declaration z'abatavugaga umukuru munsi ya Kagame mu gukora ayo makinamico no kwicira impunzi yarangiza akajya gukina amakinamico twarabyerekanye twerekana ko Kayumba Nyamwasa ndetse dushyiraho n'amajwi ye ari aho ngaho ariho abeshya ndetse hari n'amavideo rwose twarangiye abantu bashobora no kumureba muri video icyo kiganiro rero twavuze icyo gihe icyo kiganiro nyine twari twise Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma mu kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo cyari igice cya mbere mu by'ukuri nk'uko twari twabibasezeranije twarabibabwiye ikiganiro cy'uno munsi kikaba mu by'ukuri igice cya kabiri cy'icyo twakoze ubushize no kuvuga kuwa gatanu icyo kiganiro twakoze kuwa gatanu iki tugiye gukora nk'uko muza kubyumva rwose ari naho bihuriye hari aho muza kumva ingingo zimwe na zimwe twakoresheje ubushize zigaruka tukaba twajya ino nyito ngufi ngiye gusubiramo kugira ngo nyine kuko navuze ibintu byinshi cyane wenda mwageze mu kwibagirwa ibyo tugiye kuvuga inyito ngufi nyine ya kino kiganiro tugiye gutangira ni izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana ubuswa nuko yayoboye intambara zose za Congo inyito ndende bashoboye kujya ku rubuga babona niyo nyine yuzuye cyane kurusha inyito ndende kuki Kayumba Nyamwasa aterwa ubwoba no kwemera ko yayoboye intambara zose za FPDMI yagabye muri Congo muri kino kiganiro rero tugiye kubagezaho turibanda mu kwerekana nako mu kwibutsa ko Kayumba Nyamwasa abeshya biteye isoni iyo hari umubajije uruhare yagize mu mirwano yamennye amaraso atagira ingano muri Congo guhera yitwa Zaire guhera rwose Congo ikitwa Zaire ni ikiganiro nongere mbyibutse cyunganira icyo duherutse gukora ejo bundi ku wa gatanu tariki ya 9 rwose nongeye mbisubiremo aho twavuga tuti Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo aho twamaganaga sinisme Jonathan abyibuka twamaganye ikintu cya sinisme nyine mu by'ukuri ese ukubeshya gusa harimo sinisme harimo ubushinyaguzi harimo kutagira empathy yandangagaciro tujya tuharanira akabeshya kandi akabeshya we yagiriye nabi biranagaragarira cyane muri kino kiganiro tugiye kumva arabeshya birenze urugero icyo gihe nyine kuvuga ngo aragiye guhumuriza impunzi z'ikiziba kandi azi neza ko muri izo mpunzi harimo izacitse ku icumu rye imudende nawe yavuga amavuna n'amavuko y'ibibazo byabo rwose abivuga neza gusa byose akavuga nk'uko asanzwe ati byose ni Kagame jyewe ndi umwere jye ndi victim ibibazo rero Jonathan ndabibwira inshuti za radiyo ishaka kuzo zitwumva ibibazo tugiye kugerageza gusubiza muri kino kiganiro. Turibaza tuti mbese Kayumba Nyamwasa yatangiye ryari kuba intumwa isumba izindi ya Paul Kagame mu gutata no guhora no gukora inyigo z'amoko y'abanyarwanda muri Zaire n'uko ayo moko azakoreshwa. Iyo ni cyo kibazo cya mbere tugiye gusubiza, tugiye kwerekana ko Kayumba mu by'ukuri yatangiye kera rwose kariya kazi. Jonathan yagatangiye kera cyane kariya kazi ko kujya gutata nyine, kujya gukora inyigo zari yamo kuko ateye kugira ngo nyine bizabe uko byakabaye ku mugani wa Sankara. Ikibazo cya kabiri turi busubize nako turi bwibutse intambara ya muri 1996, mbese ko Kayumba Nyamwasa yitwaza ko icyo gihe ngo atayigiyemo ngo kuko yari umwungeza muri gendarmerie, ibyo bintu birashinga. Igisubizo ubundi turakizi neza, ariko bwerekane tunibutse tunongereho n'izindi ngingo mu by'ukuri, kuko ntiturambirwa iyo rwose tukubita ikinyuma ntabwo turambirwa, turanogerwa uko azakomeza kubeshya niko tuzaya tumubeshyuza. Ikindi kibazo turi busubize mu kino kiganiro ni ku ntambara ya muri 1998, mbese byaba bifashe koko ko Kayumba akwiza ko nubwo yari umukuru w'ingabo atarayishyigikiye, agenda avuga ngo ntiyarayishyigikiye kuko adashobora guhunga ko yari umukuru w'ingabo icyo gihe, ariko ati sinari mbishyigikiye. Tukabarangiza rero twibaza tutese Kayumba azabeshya kugeza ryari, koko iyo gatindiye azayireka ryari? Hari nk'uko tumaze iminsi tubivuga, harimo n'abajya badusaba ngo twirengagize ibinyoma nk'ibi ngibi. Tukaba rero twabaza tuti niba twabyirengagiza twaba turushije iki Paul Kagame na FPDMA twirwa tunigwa? Mwamara iki abanyarwanda niba mushyigikira ibinyoma nk'ibi ngibi? Jonathan rero nagira ngo niba nta kindi wenda wifuza kunyibutsa, tube twatangira ikiganiro.
Urakoze muvandimwe Joseph. Ahubwo icyo nakongeraho na none nakongeraho kwibaza cyangwa se abantu bakwiye kwibaza ngo ese kuki aba bantu b'impunzi cyangwa aba bantu mbere yuko bicwa Kayumba yabanzaga kubasura, kubaganiriza, kubavugisha, yashingura ibirenge muri iryo joro bakarara bababaga bugacya babajimije agasubirayo ngo agiye kubafasha guhamba? Icyo nacyo ni ikintu abantu bakwiye kwibaza, kuko aho avuye buri gihe nibwo abantu bicwaga bunyamaswa, nawe ubwo arabyivugira ngo yabaga yavuyeyo kubaganiriza. Icyo nacyo n'ikindi kibazo twakwibaza.
Yego rwose Kayumba ubwo arivugira ati reka dutangire ikiganiro rwose, tutangira kuri icyo kibazo nyine aho tujya ukuntu nyine twerekana ukuntu yatangiye arabyiyemerera ukuntu Kayumba Nyamwasa nyine yatangiye kuba intumwa isumba izindi ya Paul Kagame mu gutata no gukora inyigo y'amoko y'abanyarwanda muri Zaire, uko bazabikoresha nyine bagera ku ntego zabo zitari nziza zinabangamiye cyane nayo moko, nk'uko ndetse tuza kumva na bamwe mu bantu bo muri ayo moko babyivugira bari bahibereye banamuvuguruza mu binyoma bye. Tunogerwe rero twumve rwose imvugo ye y'iminota 8 yose, niyo tujye guhereraho. Ni clip ndende cyane, ariko muyumve yose nyine, mwumve ube gito, mwumve sinizumeye yuzuye muri ibinyoma. Ariko turagenda rwose twerekane ko ari ibinyoma nk'uko
uyu munsi kuko abenshi baracyarira, ntabwo bibaza ukuntu abantu babo bishwe kariya kageni. Iriya nkuru ya buriya bwicanyi mwayakiriye mute General Kayumba Nyamwasa?
Serije, iriya nkuru twarayikurikiranye kuva gitangira kugeza n'uyu munsi twagiye dukurikirana ibintu bibera hariya. Bimwe tubivana n'abanyamakuru, ariko n'ibindi tugira abantu tuvugana nabo babikurikirana hariya. Ikibazo cya ziriya mpunzi rero ngenda kizi kuva kera, kubera yuko murabizi nk'uko amaze kuvuga ati babaye mu ngabo za RPA nibyo koko narazibaye mu naranaziyoboye nabari yabamwe bazirimo ngira ngo hasho bose batisigayemo bose nabaye umuyobozi wabo nabo bana bamwe bazirimo batakaje imiryango yabo abenshi tunanaziranye maze serije rero nabifashe gute icyambere ni kwifatanya nabo kwifatanya n'abapfushije ababo kwifatanya nabo ababuze irengero kwifatanya n'imiryango yabo abakomerekeye mu bintu nka biriya ariko noneho n'impunzi zose muri rusange zikigoswe mu ikambi ya Kiziba kugera uyu munsi kereje bari abantu babaye mu karengane kuva kera kuva mu ntambara ya FPR na Leta y'u Rwanda murabizi ibibazo by'abagogwe byaberaga hariya mu Kinigi bamwe muri ziriya ntambara barapfuye abandi baranahunga bahungira muri Congo ariko bagiye no muri Congo bagiye basangayo abandi banyarwanda basangayo abandi banyarwanda ariko b'abakongomani bara bakongomani buriya hari ukuntu tujya twibeshya tukibwira ko buri muntu wese uvuga ikinyarwanda agomba kuba ari umuntu uba mu mipaka y'u Rwanda ariko hari abanyarwanda benshi cyangwa abantu bavuga ikinyarwanda batari abanyarwanda naguha urugero ugiye nko muri za ntungano muri Uganda ugasanga abantu bavuga ikinyarwanda ariko utashobora gusanga ko wamubonaho nibura n'umuntu wabo waratuye mu Rwanda bariya nabo harimo abantu cyihariye abahakuriye bari hamaze imyaka magana hari n'abandi babimukira bari hamaze indi myaka magana cyangwa na za mirongo bumvaga iwabo ari muri Congo nge nageze n'umugisha wo kugira ngo nganiye n'abantu bamwe kera tukiri mu ntambara hari igihe muri 1990 irangira tuvuye mu Kagera nagiye ikishasa noneho tuhahurira na Kanyarushoke icyo gihe arave Kanyarushoke nyirango muramuzi nyakwigendera cyiza na Gatsinzi icyo gihe nari kumwe na Bizimungu na Bihozagara na kwigendera Bihozagara noneho twahuzwaga n'umugabo w'umukongomani witwa Mushoboka bakatana icyo gihe yari umushi n'umugabo w'umushingira ngo nawe ntakiriho niwe baje kumbwira ibintu by'aba bantu kugira ngo tubiganire noneho mbiganira nawe abimbwira uko abanyarwanda bari babayeho ariko noneho kuza kugira n'umugisha wo guhura n'undi mugabo witwa Rusengimana turaganira noneho ambwira amavu nuko bari abantu bahariye kubameze bari abantu rero mubona b'abakongomani nk'uko Micondoro yabisobanuye ubushize bari bava mu buryo bubiri hari bari abo muri za Rucura abanyejomba n'abanyamasisi bari abagiraga abami babo abanyamasisi bakagira abami babo b'abatutsi ndibwira niba nibuka neza Bisengimana yambwiraga ngo abitwa ba Rideri n'abitwa Bucana yandi abo nibo bari abami b'abatutsi babaga hariya za Masisi kera cyane hakaba rero na za Rucuro abami b'abahutu uwitwa Ndeze nagiye kumusura iwe aho yari atuye Rucuro njyanye n'umugabo witwa Rwakabuba w'umututsi agiye kunyereka umwami w'umuhutu witwa Ndeze turaziranye kandi birakondeza kiriho twagiye tunahura kenshi maze rero icyo ashaka kubwira aba bantu bagize ibibazo bikomeye cyane kandi bituruka mu Rwanda abanyarwanda bahunga muri 1959 basanzeyo abakongomani abatutsi abahutu bari bahatuye ta rero yariho mu Rwanda icyo gihe ibyo ntabwo yagize na byishimira no guhagarara na banyana neza ariko ntibigeze bicana habaye ibibazo byajyaga bishingira ku bintu nk'ibintu by'amatora hakaba habamo ibibazo byaba hagati yabo ariko muri 1994 habaye impunzi nyinshi z'abanyarwanda zigiye muri Congo ibibazo nibwo byabaye abantu rero baraje bahungira mu Rwanda bajya Mudende maze kubegera no kumenyana nabo cyane aho ngiriye za Gisenyi muri 1997 icyo gihe naje kubamenya nkajya mbaganiriza tukajya tubasura ku kugeza igihe aho baje guterwa baterwa mu kandi ya mudende icyo gihe nari nariyo twageze gufasha uko tushoboye tubafasha no mu gushyingura ababo noneho niho haje kubaho abamwe bagiye ikiziba kiziba n'ubundi kandi yari hari abari barahabanje abari barambukiye mu ijwi ku ijwi bahunga baza hariya ikibuye abahavuye abandi nibara bagiye gihembe ibiganiro twagiranye byari bihe bo bumvaga baravuye muri Congo ariko Congo kikaba ari igihugu cyabo burya abantu bambwiye binitse bagira impamvu zituma bimuka hashobora kubaho impamvu za politiki ubundi impamvu za politiki muri iki gihe ntabwo bava muri Congo ujye mu Rwanda kuko politiki yo mu Rwanda imeze nari kwishyira Congo nubwo Kabila yanze kuva ku butegetsi ariko niba ari abakongomani bamunanije nawe kugira ngo ahindure na constitution yabo ubwo rero niba warahunze politiki yo muri Congo politiki yo mu Rwanda ntabwo yakubera kuko iyo nimbi kurushaho ushobora kuva mu gihugu ukagenda kubera ibibazo wenda bishingiye ku mibanire y'abantu ibintu biri sosho ibyo koko barabifite hagati yabo n'andi moko tuvugiye cyane cyane nk'abahunde ariko noneho kubera ibyari byarabaye hagati mu Rwanda n'abahutu n'abatutsi bo muri kariya karere ibibazo byari nabo byari byaravutse ariko ibyo ngibyo bo ku bwabo bumvaga bazabirangiza ikintu ushobora kugenda kubera ibibazo by'imibereho ibibazo biri ekonomiki ntabwo rero n'ubundi bava muri Congo yenda aho bashoboraga no guhinga bakorora bakagira ibibatunga nguze mu Rwanda aho inzara iba yaramaze kandi ubona ari byo basabaga ubwo rero kugira ngo bari integrated muri society yo mu Rwanda bo bwabo icyo gihe ntibanabyifuzaga ko twarabiganiriye koko bavuga ko bo bashaka gusubirayo kandi byari no mu gihe bari bafite n'impamvu bari bazi ko intambara zizananira abantu bagataha kuko n'ubundi bari bahunze ntabwo bari baje gutura ntabwo bari baraje mu Rwanda ngo baje gutura bari baje mu Rwanda bahunze bazi ko bazasubirayo uko ibibazo rero bitagiye birangira bamenye batera ibibazo bumva rero akarere bakomeza kugira ngo bazafatanye nabo cyangwa bayobore cyane cyane yuko babonaga ko ibibazo byari iwabo no mu Rwanda ari uko bimeze ubu rero icyo navuga ni iki biratangaje kubona abantu bagiye bakajya kuri icyicaro cya UNHCR bakajya kwigaragambya bagerayo bakaraswa
bakajya kwigaragambya bagereyo bakaraswa ibyakorewe imudende ibyakorewe za nkamira ibyakorewe wa muri yotona witwa Murekezi byose amaze kubyibagirwa kandi uwo niwe ati biratangaje cyane yati biratangaje cyane Jonathan yari aho urumva aho Kayumba Nyamwasa yivamo muri kiriya kiganiro cyo ku itariki ya gatatu z'ukwa gatatu 2018 kuri radiyo itahuka ikiganiro bise General Kayumba arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba wumvise nyine amavu n'amavuko y'ibibazo byabo batutsi banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ko abizi neza ko mu myaka ya 90 arabibwa neza ati rwose tubivuye za Kagera no kuvuga harya Theogene Rudasingwa ajya akunda vuba ati tumaze gutsindwa nabi cyane twirwa tubungira mu ntoki z'abagande ati icyo gihe Kagame yanyohereje n'ubu rwa tayivuga gutyo ni Kagame amwohereje amwohereza ikinshasa kujya guhura na bariya bayobozi yavuze b'abanyarwanda ajyanye na nyakugenda bihozagara barahura abo bandi bibwira ko bahuye nyine n'abantu baje kumvikana no kugana ariko we yari muri gahunda ndende yo gukora inyigo nyine y'intasi y'umudimi kureba mu kuko ateye kureba abo bose no kureba ukuntu azabagenza nk'uko tuza kubibona mu by'ukuri kuko niko byanagenze turaza kutanga gihamya nyine y'ukuntu Kayumba ubwo yagiye mu bantu nyine kimwe na Kagame bavuga bati mwabishaka mutabishaka muzaza gutura mu Rwanda n'imiryango yanyu ubwo bunyekongo bwanyu ntitubwemera muri abatutsi tubakeneye ubututsi mu bikorwa byacu ibindi byanyu ntacyo biturebaho iyo turagenda tubireba Jonathan nagira ngo ufate ijambo rero wumvise aho rwose afata akajwi keza muri ino minsi akigiranyo ni nyinshi ijambo rero ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph
ahanga Jonathan unyihanganiye gatoya nagira ngo muri uku gupanga uko bazashwanyuza guza Zaire bakaryanisha moko ibyo bintu nabyo byaje no kwitabirwa na MNDCD nayo igerageza gukora manipulation mu bahutu b'abakongomani nk'uko nabyo tuzabireba ubutari ku uyu munsi turatinda kuri manipulation y'abatutsi n'ukuntu byaje kubagwa nabi kuko niwe wari wavuga muri iki gihe ariko nabo bahutu nabo tuzabigeraho uko byagenze ku ruhare rwa MNDCD na FPD Major Mboni ya Jonathan.
Urakoze cyane muvandimwe Joseph. Reka nibutse badukurikiye ko Kayumba Nyamwasa wari ushinzwe iperereza rya FPR RPA inkotanyi mu gihe cy'intambara niwe wari ushinzwe DMI. Ni nawe nyine nk'uko tumaze kubyumva nawe ubwo abyivugira Kagame yamutumye nyine kuneka Kongo, kuneka abatutsi baho, kuneka abahutu baho, uko babanye, izi nzira zose yanyuzemo yagira ngo nyine amenye uburyo bazabasenya kuko yari plan y'igihe kirekire. Ikindi kigaragara muri ibi binyoma bye ni uko we avuga ngo abakongomani bavuga ikinyarwanda ngo bari banze guhunga, ntabwo bigeze bashaka guhunga kuko ngo bahungaga politike mbi, ariko ni ikinyoma. Nta nubwo bigeze bashaka guhunga, ahubwo bo babahagurukije ku mbaraga kuko abanze kubakurikira barishwe, bararashwe, yaba imasisi, yaba rucuro cyangwa se igoma, bararashwe ku buryo abacitse ku icumu nibo baje bajya muri izo nkambi. Izi nkambi nazo aha avuga ngo aratabariza impunzi za Kiziba, twabanza tukibaza impunzi za Kiziba zahageze gute, ni iyihe mpamvu zavuye mudende zijya Kiziba? Izo ni zacitse ku icumu, aho twabonye uburyo ari nabwo nakubazaga cya kibazo ngo ese ni iki gituma aho avuye avuga ngo yabasuye arabaganiriza iryo joro bararabicwa, ari nabyo twabonye ubwo yivugiraga ko bishwe ahari ndetse yanabafashije gushyingura ababo bukeye. Aba dukurikira rero bagiye bakurikira neza basobanukirwe neza n'ubu bugome bwa FPR-DMI. Impamvu tuvuga Kayumba ni iyihe? Kayumba nuko numwe niwe wari uwa kabiri kuri Kagame, niwe wari uyoboye ikimashini cyica cya DMI, kandi noneho Kayumba we ari mu buhunzi akaba akoresha ikinyoma gikabije kirimo agashinyaguro atabasha gusobanurira abari hanze uburyo iki kimashini cya DMI cyamaze abanyarwanda n'uyu munsi wa none kikibamara. Ntabasha no gusobanura uburyo izi mpunzi zakuwe muri Congo, uburyo zagejejwe mu Rwanda, uburyo izanze kubakurikira zishwe, uburyo n'izi nkambi noneho baziteye bakazitwika bakica abantu ijoro ryose bahakuye uburinzi, ku buryo n'impunzi ubwazo zacitse ku icumu zavugaga ko zishwe n'abasirikare babo bakagombye kubarinda. Kayumba ubwe aranabyivugira nawe ubwe ko bishwe ahari muri izi z'umudende, aravuga ati muri 97 icyo gihe nari mpari yariyo. Ahubwo icyo avuga ntavuga uko zishwe, ntavuga ngo zishwe nande, ntavuga ngo zatewe zite, aravuga ngo icyo bagerageje ahubwo bagerageje kubafasha uko bashoboye gushyingura ababo. None se ubu aho yicaye koko mu by'ukuri aricara kumva ko iki kinyoma azagikoresha kugeza ryari? Ni ko nta umuhagaze hejuru kugira ngo atavuge ukuri nk'abari mu gihugu imbere, ni iyihe mpamvu ituma atavugisha ukuri kwimeneka ry'amaraso ry'abanyarwanda ndetse n'abo banyekongo bavuga ikinyarwanda? ahanga hakenshi dukunda kwibanda ku batutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ariko ntitujya tuvuga abahutu b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda uburyo bishwe n'abacitse ku icumu. Noneho ngo tunababaza aho baba ubu, kuko nabo barameneshejwe barahungwa kubera izi ntambara zakomeje kwiziringa hariya, kandi ni intambara zakorewe ubutasi kuva 90 nk'uko twabyumvise mu itangira ry'iyi audio cyangwa se mwo hagati aho nyine avuga uko bagiye muri Congo, uko yagiye asura abami b'abatutsi, abami b'abahutu, uko yagiye akoresha aba batutsi bari muri Congo bamujyanaga ahantu hose akamenya
uko batangiye bica abasenyeri nk'abari yabitwa ba mundi
n'icyo cyose abantu bose ubayoboye ninde bafite ngufu ki, bangana iki, babaho bate, ibi byose yabikusanyije hamwe nibyo byababashishije kwica no kwataka abantu mu gihe cya 1996 na 1990 kugeza mu 2000. Nkabasaba badukurikiranye muri iki kiganiro ko batekereze bashyire mu bitekerezo byabo bibaze ese ni iki gituma Kayumba ubwe atabasha gusobanura nk'ibi ngibi dusobanura, yaba abibuzwa n'iki ko ari mu buhunzi kandi ko ashaka gukuraho Kagame kugira ngo ashyireho indi leta, yaba leta yashyiraho ubu ngubu wamuha ubutegetsi mu Rwanda yaba yubakiye kuki, yaba ihahumure ki abanyarwanda, yaba izagarukirizaho u Rwanda, cyane cyane ko ari we ntumwa ya Kagame mu biri ibi bikorwa byose by'ubwicanyi bwabaye muri Congo no mu Rwanda imbere, akaba ari mu buhunzi adashobora kubivuga. Ese ni iki kimutera ubugwari bwo kuba yabasha guhagarara kigabo ngo avuga ati nagize nabi, nsabye abanyarwanda imbabazi, nsabye n'Imana imbabazi ko nishe ibiremwa byayo, yaba intwari nyine akabivuga, yaguma kuba ikigwari agategereza amaherezo ko isi izamushinyikira amenyo bakamufata bakamushyira mu nkiko aho azabasha kubisobanurira. Aba mu by'ukuri abadukurikira bakwiye neza kumva impamvu dusobanura ibi, kuko ibi tutabisobanuye ntabwo mushobora kumenya umurongo cyangwa se gahunda ya FPRDMI ya Kagame n'abo bambari be uko bagiye bica abanyarwanda mu gihugu ndetse no hanze yacyo cyane cyane muri Congo. Joseph wakomeza.
Urakoze cyane, ari abanyarwanda inatwa ari n'amahanga ari n'abantu bose bifuza kumva ikibazo cyacu bakeneye kumenya ukuri uko ibintu byakurikiranye amavu n'amavuko ku mugani. Mukanya rero agerageje kutubwira kutubeshya ariko yivamo rwose nkunda iyo bamuzanye kuri radio itahuka ukuntu yahuye n'ibibazo nyabibazo yivamo nk'uko tuza kubibona aho yivuye anatubwira nk'iyo nkuru rwose y'1990 ko ariho yatangiye akazi turaza kubona ako kazi ako ariko tuze kubona n'ukuntu rwose yakoze ibitandukanye cyane n'ibyo ariho avuga uno munsi yigize inyoni nyinshi nyine yigize umuntu w'umunyampuhwe. Aha tugeze ku ntambara 1996 mu by'ukuri icyo gihe bariho bategura ibindi ariko bategura ibyo gukora mobilisation no gushaka abantu no kuko bazabigenda yari gahunda y'igihe kirekire aho turimo 1990 nk'uko amaze kubyivugira nawe. Noneho tugere 1996 batera Congo, tugere 1996 batera Congo. Kayumba Nyamwasa akunze kwitwaza ko icyo gihe yari umwungiriza muri gendarmerie avuga nyine ko nta kuntu batamubeshya ariyo bavuga ko ngo yakoze ibitero muri Congo. Dufite byinshi cyane, dufite za gihamya nyinshi cyane, ariko uyu munsi reka twibutse
imvugo ya Colonel Ndengenka umunyamuri turanifashisha umunyamurenge Muhamiriza turanifashisha n'imvugo ya Kayumba Nyamwasejungundi yivuyemo avuga ko nawe Butare nyine ari kumwe nabo ba Muhamiriza ku itariki ya 23 zo kwa 12/9/96 bariho babahatira abanyamurenge bahatira abanyamurenge kuva muri Kongo no kugira ngo nyine baze muri izi nkambi babakoreshe ibyo babakoresheje nibanga banabice kandi nicyo gihe barabwiye bati nimwanga muzareba uko ibintu bizagenda. Kayumba rero yageze neza kutubwira ko yari ahidore ko abandi bose bavugaga iyo nama y'Ubutare nyine imeze nko gukora tutsirande kuko ibyo tuzi ibintu tuzabizaho tuzabivuga nyine hari imigambi mibisha yako gatsiko ka FPL DMI ko gukora za tutsirande biragenda bigaragara kimwe nuko agatutsi ka FP n'agatsiko ka FP ka MNDCD nako kari mu byo gukora huturande nabyo byari bihari bagerageza no gukoresha nabo abanyekongo bo mu bwoko bw'abahutu. Ibyo byose tuzabigeraho ariko uyu munsi icyo tugamije cyane cyane ni ukwerekana nyine ikuntu iyo gahunda amaze kutwereka ko yahitangiye mu mpera za 90 bagitsindirwa nyine mu hariya mu Mutara mu Kagera noneho abantu bari babari inyuma nyine baravuga bati mu gihe ibyo ari byose gukora amasezerano mutangire mu kuri imibonano. Kayumba Nyamwasa urumva ko yari kuri top yajyanye na Bihuzagara urumva ko ntabwo ari Hazari Jonathan ibyo bintu yajyanye na Bihuzagara ntabwo ari umudiplomate ubundi yaragiye mu kazi wabivuze none reka twumve Colonel Ndengenka wategeka ejo bundi muri iyo ntambara ya 1996 wategekaga brigade Gitarama brigade Gitarama Kibuye aho yemeza ko Kayumba Nyamwasa nubwo ari muri gendarmerie nubwo ngo yari yungiriza gendarme yateguye akanayobora intambara ya mbere muri Congo rwose nubwo rwose yitwaza ngo nari ngo nari mu gendarme agakripu nakibagiye nako nari kugashyiraho ku singa afite hano hafi aho nyine hakana ariko amaze kubihakana kenshi yitwaza ngo rwose ngo nari umuntu abantu bumvise icyo kiganiro cyo ku itariki ya 3 babyumvise ngo rwose ngo nari umuje ngo nari nungirije umukuru wa gendarmeri ngo noneho ko yakona nungirije umukuru wa gendarmeri urumva ko ntari kujya muri ibyo ngibyo urumva ibyo bintu bihishamo Jonathan ni nko gufata agasashi kabonera no kagashyira ku maso ukavuga ko batakuruzi ikindi cyo hari aha nagera Jonathan mbere yo kugira ngo dutangire agera akanavuga ngo Kagame ngo arategeka kuva muri 94 ngo mu byukuri ngo niwe ari nka president mu byukuri uwitwa Bizimungu akaba ari nka vice president hategekaga mu byukuri president nyawe yari Kagame niwe kandi akitwa vice president mu gihe uwitwa president ari nka vice president none se Jonathan mbaze ngo bazemere kugira ngo dutangire Kayumba Nyamwasa ngo wari wungirije Colonel Ndibwami Deogratias mbese we umukuru yari nde Jonathan kubaze ibyonzo wategekaga nyagutegeka
yari uretse na perezida Bizimungu ko yari aho nyine yitwa ko ari perezida nkuko Kayumba ubwo bivuga ko uwari perezida icyo gihe yari Kagame ariko n'uwari perezida icyo gihe yari Kayumba
yego Jonathan
reka kujya muri gendarmerie yari Kayumba Bizimungu yari ahagaze aho umuhutu washyizeho ngo bitwe ko ngo leta iyobowe n'umuhutu ariko
sibyo kandi sisiteme itaranahagaze kuko ubu buryo kuri Kayumba niyo twanapfuye hari reka rero dushyireho
ibyo kuvuga ngo yari muri gendarmerie yagiye muri gendarmerie agiye kubaka DMI ntabwo yagiye muri gendarmerie agiye gukora akazi nk'uwungirije umukuru wa gendarmerie yagiye kubaka DMI muri gendarmerie kuko hariya Joseph nabisubiyemo inshuro nyinshi nta wundi mutwe uhaba babyita amazina ariko byose ni DMI
ahubwo niwe wategekaga DMI nyagutegeka DMI nubwo byitirwaga Karenzi Karake nawe wari ukomeye nawe yari akomeye ni n'umunyamahano ariko umutegetsi nyawe wa DMI yari akiri Kayumba kabone nubwo yitwa ngo yungirije muri gendarmerie niko byari bimeze
ibyo nabyo turaje kubigarukaho uze kureba imyanya yagiye afata uburyo yagendaga yubaka iyo system ya DMI nibwo ushobora kumenya neza kuva hagati ya 94 n'ibihumbi bibiri uburyo yubatse DMI arangije 98 ajya kubaka ingabo ngo azubakemo noneho DMI neza ku buryo ubushyashya kuko ubwari bwakoreshwe mu ishyamba bwari burangiye hagiyeho leta
utyo yavuye kubaka yavuye kubaka DMI muri gendarmerie none ajya kubaka DMI mu gisirikare arimaze no gutsemba abantu mu majyaruguru reka rero twumve none muri ya ntambara ya 96 ukuntu ari we wayiteguye akanayobora nk'uko tubibwirwa na Colonel Ndengeyinka wari umukuru wa brigade ya Gitarama Kibuye
aho harimo kwibeshya ntabwo kare n'umunyamwaseri chef de major yari ajwe wa gendarmerie ajwe wandi bwami wari chef de major ni kaka ariko bamuvanye muri gendarmerie akajya bya mu nama zo gutegura iyo na kuko niwe wayo ingabo zitera Congo muri 96 sinzi aho byageze baramusimbura aragaruka hakomeza kabaribi rero nkuko nakubwiye byo gutegura nkubwiye ko nabizimungwa atigeze amenya igihe babiteguriye nongere bigusubiremo itegurwa ryo nta muntu wabimenye muri twe
ngo yari yajwe wa gendarmerie ariko bagiye gutera igihe bagiye gutera mu nkambi niwe wayoboye izo ngabo zateye mu nkambi
nabyo nabimenye bageze za kisangani kumva ngo mbeka yumva ko adaheruka rihe bageze baransobanukirwa yumva niyo buri ingabo zirwani Kongo byagenze bitera hari igoma yari ari Bukavu yari he ibyo sinakubwira rwose ariko byo kuyobora ingabo kuva bitangira kugeza hagati niba ari za kisangani yari we noneho wakugiraho kabaribi kabaribi niwe wagize ikinshasa
Jonathan yarumva iyo Kayumba beshya ngo rwose ngo sinigize muri 96 njya mu mirwano ya Congo uwo ubivuga ni yari umukuru wa brigade ni umuntu uba uri muri leta major ijambo rya Jonathan reka niye kuvuga ibintu bya gisirikare ni ubizi ijambo rya
aho niho cya kibazo kigaruka ese Kayumba nyamwasa yaba aterwa ubwoba n'iki kuvugisha ukuri
yego
cyangwa se kwemera ko yayoboye intambara zose za FPRDMI igihe yagabaga ibitero muri Congo abadukurikira batwumve neza yabaterwa ubwoba n'iki ko izo ntambara yaziyoboye nabo bishakira igisubizo ari mu buhunzi nta uri bumufate yabaterwa ubwoba n'iki noneho kwemera ko izo ntambara yaziyoboye ese nuko azi neza ko izo ntambara zitari ngombwa zari zigiye kumena amaraso ese nuko azi neza ko bari barateguye gahunda yo kurimbura abanyekongo no gushorera abatutsi b'abanyekongo bakabavana muri Congo bakabazana mu Rwanda ngo babone uko bajya batera Congo bitwaje ngo interahamwe zirashaka kumara abatutsi ibyo nibibaza abantu bakwiye kumubaza naho ubundi bwo intambara nkuko ubundi gitangaje n'aba basirikare b'abahutu bari baraje gufatanya n'inkotanyi zimaze gufata igihugu bavuga bati reka twubake igihugu umuntu abayoboye ingabo Kibuye Gitarama abe atazi n'uburyo intambara ya Congo yateguwe ntamenye n'igihe binjiriyeyo n'igihe imirwano yatangiriye nawe abyumve nk'uko rubanda rubyumva ari koronel ari umusirikare mukuru abadukurikira babyumve neza kuko ntabwo abanyarwanda ntidushobora kumenya neza imikorere y'aka gasiko batamenye neza DMI ukuntu yoparetinga cyangwa se uko yoparetingaga icyo gihe ni byiza ko babimenya bamenye ko ni agatsiko gato kaba abatutsi mvuga buri gihe bavuye Uganda barimo Kagame Kayumba Kabarebe Karenzi Kaka Banyamvumba ba ka ka ba karenzi na ba na banye na ibingira na banziza abo bose na gatsiko kizingiye muri ako gatsiko ka DMI niko kateguraga ibi bintu byose by'intambara zagiye ziba ariko uwo Kagame yabiherezaga biherezaga Kayumba niwe wabaga ari aho hantu hose mwumve n'ukuntu abo bantu bose bagendaga bicwa niwe wagendaga kubaganiriza kureba uko bakwiye kuzahatera uko bazabinjiramo bakabica akabubwe yigereye kuri tere n'amaso ye akamenya abo azadiproyinga gukora uwo murimo neza ko making sure yuko inzira bazacamo yazibonye n'igikorwa kizakorwa nk'uko byifuza kandi akaba yiteguye na karimi keza ko kuzajya gufata abacitse ku icumu ababeshya ko aje kubahumuriza ari nabyo twumvise ejo bundi abwira abangaba kuri radio ngo arimo arahumuriza arahumuriza abo ni abacitse ku icumu ryo muri Kongo rya mudende no ku kibuye ya mbere ubikurikire neza uburyo byategurwaga ni sisiteme ya DMI nk'uko twabivuze wanakwibaza ute se umuntu wari wungirije gendarmerie agahaguruka agatera Kongo ukuriye gendarmerie atazi ko we yagiye abakuriye ingabo aribo ba koronera ndenge inka batazi ko yagiye bakumirwa niri muri Kongo uyobowe na Kayumba na kandi babibwirwa n'abantu cyangwa se n'abasirikare bavaye
yego ko yene yiteguye
abantu babyumve neza Joseph na abantu bashobora kubifata nk'ibintu byoroshye yari yungirije umukuru wa gendarmerie ariko niwe wari ukuriye imirwano niwe wari uyoboye ingabo zarwanaga muri Kongo
rwose
wari ukuriye gendarmerie atazi uko umwungirije yagiye urumva ko nyine yaravuga ngo barabazaga ngo se Kayumba bayi
atira bitumunerabi
muri Kongo niwe washenye inkambi zose ari amahano yose mwumva yakorewe mu nkambi muri Kongo niwe wari uyari inyuma kugera ikinshasa Kisangani kabarebe we nta nubwo ubundi we kabarebe ni umuntu wabayeho yibera mu kiraro cyo kwa Kagame ari umenye ibyo shebuja yari umenye ibyo ari bwambare we yari Scott Kayumba rero yari rwanya ageze aho bajya gufata Kongo
yego
ahereza umuboyi wa Kagame kugira ngo ajye kumenya ibya shebuja Kayumba garuka kugenda noneho yubaka ibindi uburyo bazagenda bicumo
abanyekongo
mu Rwanda bo abatutsi uburyo bazaguma gushinga ibirindiro muri kariya karere cyane ka Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo
yego
ariho hari cyane cyane abatutsi b'abanyamurenge n'abatutsi babagogwe n'abanyejomba noneho hakaba n'abahutu bari muri kariya karere aribo batsembye abacitse ku icumu bagahungira i Bugande
ya nakoze kubitwibwira rwose ko yagiye abareba nyine akagenda akora inyigo ni byiza cyane tuzakomeza kubimubaza kuko burya ni byiza cyane aragahora azahubwo kuri radio itahuka kuko yahuye n'ibibazo hari igihe bimucanga ku mugani w'inkotanyi noneho akatubwira akivamo ndenge nka rero mukanya maze kutubwira ahangaha nshimire abantu kuri ijwi rya Rwanda kuko ni iki extra nayivanye mu kiganiro bagiranye na ndenge nka cyasutse kuri YouTube ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2012 nuko kwashize imyaka 6 hagiye gushira imyaka 6 amaze rero kutwereka Colonel Ndenge nka wategezaga brigade yari umuntu ukomeye cyane na utarubize ibyo biriho biba nyine ibyo Kayumba yo akora yavuye nyine ukuntu yateguye ndetse akayobora n'imirwano muri 1996 ariko yo Jonathan nkuko bizi nkuko tugiye kubyumvisha inshuti za radisha kwe ejo bundi ku iyo tariki ya gatatu z'ukwa gatatu 18 nyine Kayumba yivuyemo nanone yivuyemo ibintu byinshi cyane ati nange nari butare n'abanyamurenge ati baradutsembera rwose ko bashaka kuguma iwabo muri Kongo ko ari abakongomani ndetse arabeshya ati twarabyumvaga ati twarabyumvaga ati twarabyumvaga niko yabeshyaga kandi turaza kwerekana uko atabyumvaga namba nkuko yagiye nababaga hirya no hino ko nkuko twabikomoje nkuko twanabivuze ariko hari umuntu iba ngo ari umuparu iba ari umuparu sinzi ukuntu yitwa turaza kumwumva kuko baramuvuga mu izina aho nyine yabaje Kayumba kamugusha aramubaza atese ati impunzi z'abatutsi banyeko ngo mwazifataga muti mwazifataga nk'abanyarwanda mwazifataga nk'abakongomani aho niho yivuma akavuga ko ari butari n'abanyamurenge kandi ko abanyamurenge babibutsa ko ari abakongomani noneho Kayumba bakabeshya ko we na ko bo icyo gihe ngo bumvaga ngo abanyamurenge ibyo bavuga ari ukuri ariko turaza kureba ukuntu umunyamurenge Muhamiriza wari uhari ku iyo tariki 23 z'ukwa 12/9/96 wavuga ati baratubwiye bati bubi na bwiza muzakora ibyo dushaka ariko agatangaho reka dufate ino minota nini nyine twumve aho Kayumba nanone nawe ariho abeshya ariho abeshya nyine avuga ukuntu nyine ngo babyumvaga reka tubyumve gatoya tubanze twumve Kayumba mbere yo kugera kuri uwo munyamurenge Muhamiriza wumve rwose ukuntu uyu muntu ari gito ku buryo butangaje ukuntu umwumve ukuntu nyine abeshya ngo we ngo yumvaga ngo izo mpunzi z'abanyamurenge zabwo n'abandi babanyejeje muri byose ngo bavuga ko ari abakongomani cyangwa ko hari n'abanyamurenge avuga ngo ko bamwumvaga rwose ikibazo cyabo ngo icyo gihe ngo barabatsembeye ngo ko badashaka gutura mu Rwanda urumva ko yivamo naho urumva iyo gahunda tuzanareba tukareba ko ari bya bindi wenda intagondwa z'abahutu zavugaga zavuga mu byatutsirande cyangwa zizana za ngo na za Prahima ntabwo bose bari babitekerezaga ariko hari intagondwa nka ziriya rudasingwa yatweretse nyine zifata nk'ibimanuka nazo zari zifite gahunda nk'iyo ngiyo zirimo Kayumba Nyamwasa Kagame na Kabarebe nkuko twabibonye muri kiriya kiganiro cya Teogene buriya nzamushaka none tuza kuganira kuri uko kubaha reka twumve
koze cyane General Kayumba kuri ibyo bisobanuro reka twakire undi mugenzi wacu uteze amatwi ikiganiro bwana Muparo niba mutwumva hari igitekerezo cyangwa ikibazo waba ufitiye umutumirwa wacu uyu munsi
urakoze bwana Serge ibitekerezo byo ntibyabura ni byinshi kuko dushingiye ku byabaye ubushize n'ibigize iminsi biba ntabwo twaburi igitekerezo cyo gutanga ariko mbere yo kugira igitekerezo ntanga nari mfite akabazo gatoya nari kubaza General Kayumba aho kajanye n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda nagira ngo mbaze ese igihe bakoraga mu Rwanda ziriya mpunzi bazifataga nk'abanyekongo cyangwa bazifataga nk'abanyarwanda bari aho ngaho gusa bategerejwe gukoresha ikintu runaka
urakoze Mparo ubajije n'ikibazo cyiza cyane kandi icyo kibazo njyewe nakibayemo igihe kirekire cyane nk'uko nari nabikubwiye bariya bakongomani b'abanyarwanda bari mudende nagize igihe kirekire cyane cyo kujya mvugana nabo ndakumenya neza ko bo icyifuzo cyabo atari kuba mu Rwanda ari nayo mpamvu baje kujya mu makambi aho kugira ngo batuzwe mu giturage abanyamurenge bo twagiranye nari inama kandi iyo nama nari irimo icyo ni cyo kintu kimwe ntanabahakanira iyo nama yabereye ibutari njye numva n'abantu banabivuga iyo nama nari irimo nanjye mubabwiraga abanyamurenge tubabwira ko twabatuza mu Rwanda abanyamurenge baratubwiye baradutsembera amanywa y'ihangu avuga batubwira bo ko badashaka ko abanyarwanda twashaka gusubira iwabo murenge ntabwo twabarashe twarabumvise turabemerera bajya mu byabo abashatse gusubira iwabo bisubirayo kandi koko abanyamurenge benshi bagiye banasubirayo ariko batubwiye bo kubumva ari abakongomani igihe rero twari mu Rwanda biri mu buyobozi bwo mu Rwanda haba yo gusaba gusuza bari abantu ariko bari abantu ntibabishakaga kandi bari bafite ukuri kuko nakubwiye bari abantu bagiye muri Congo imyaka myinshi cyane niho bari bazi mu Rwanda bumvaga atari iwabo nakubwiye ko nagiranye ibiganiro na Bisengimana akiriho nagiranye ibiganiro na Rwakabuba nagiranye ibiganiro n'umwami Ndezi nagiranye ibiganiro n'undi mugabo witwa Barizima nawe w'umuhutu wa za Rucuro ibyo nitwara ibiganiro ni wa guverineri wa Norukivu witwa Kanyamahanga abo bose bakubwiraga ko bashaka ko abantu babo basubira muri Congo kandi nabo barabyifuzaga ngewe nagiye kuva mu Rwanda cyangwa njya kuva mu buyobozi bw'ingabo mu Rwanda nzi neza ko hari abantu bashaka gusubira iwabo badashaka kuba mu Rwanda biriya rero byo kumva ko ibyo basabaga ntabwo babisabye ejo bundi gusa babisabye kuva kera ndakubwira bari mudende nibyo batekerezaga duhura n'abanyamurenge ibutare nibyo bashakaga nibyo bakomeje kuvuga ko bo bashaka kumva ko bari mu Rwanda umutekano nuboneka bazasubira iwabo ariko ugiye no kureba ibibazo biri mu Rwanda ukavuga n'umuntu yenda uva muri Kivu ariho se na sekuru baguye akumva ashaka gusubirayo ukwiye kumwumva impamvu ni iyi kuko nabitangiriyeho politiki yo mu Rwanda ntabwo ishobora guha umuntu wavuye muri Congo ngo yumve yamuhumuriza ngo hariya niho akwiye guhungira icyo ni kimwe ubukungu bwaho ntabwo ushobora kubemerera ejo hazaza kuko bakubwira bati inzara igiye kutumarira hano imibanire y'abanyarwanda hagati yabo haba hagati y'abatutsi n'abahutu haba hagati y'abatutsi ubwabo n'hagati y'abahutu ubwabo birirwa baregana kwa Kagame ntabwo nibwira ko abakongomani babashaka kwishyira no kwizana kubera ibintu babikunda bashaka kwisubirira iwabo impamvu rero zose zatuma umuntu aho yimuka ntabwo mu Rwanda ziri kondisivu zatuma umuntu yagenda ngo yimukire ahantu ajye kuhaba bizashoboka igihe ubutegetsi bwahindutse noneho abantu bakishyira bakizana umuntu akavuga ati hari ahantu nahaba noneho nkabaho neza atari uko umuntu w'irwanda agiye akirirwa nagiye nk'uragiye ihene ibyo rero urambaje uti wowe wumvaga bariya abantu ubafata nk'abanyarwanda njye nawe ufata nk'abantu bavuga ikinyarwanda ariko b'abakongomani njye nuko nabyumvaga urakoze
urakoze cyane General reka
Jonathan rero dufite ikibazo cya studio ubu ngubu bishobora kutuzimana umunota ku wundi wende iki kiganiro tuzagisubizamo cyangwa tuzagisubiramo cyangwa tuzagaruka ku ngingo nyamukuru mbere yo kugira ngo nguhe ijambo Jonathan reka numvishe inshuti zirozo dutega amatwi ukuntu umunyamurenge nawe ari muri iyo nama yo ku itariki ya 23 z'ukwa 12/19 aho nyine nawe avuga ati baratwara abatsembe ati twara abatsembe rwose abantu muri DMI atari ko batubwira ko twabishaka tutabishaka bizakorwa ati kandi koko babigezeho baratumaze twarashize hatugiye kureba umunyamurenge muhamiriza wavugiye ku ikondera tariki ya 24 z'ukwa mbere umwaka w'2014 aho yavugize nyine ayo magambo nawe yari aho ngaho ibutare aravuguruza ibyo bya Kayumba buriho uvuga ngo rwose ngo barabumvaga ntibabumvaga na gato barabwiye bati mumenye yuko mwabishaka mutabishaka muzakora ibyo DMA yifuza reka twumve
FPR igeze ku butegetsi zahuriranye nuko muri Congo natwe twari dufite ibibazo bya gipolitike uribukora umunyamakuru nk'igihe umuguverineri umwe ngo ni rwabanje yari yaduhaye ngo iminsi 6 tube twavuye mu gihugu noneho FPR yageze kuri pouvoir natwe dufite ibibazo muri Congo ubutuma rero abatutsi benshi bahunga bava muri Congo baja mu Rwanda naje ubwanje isho gihe nakoraga i Burundi nari umwigisha mu mashuri kuri se musinzira nari isho gihe ndahava nja mu Rwanda nshitse nshaka akazi ndakora nyuma yabwo nibwo habaye intambara ya FPR itera Congo yavugaga kuko ngo igiye kwirukana interahamwe ku mupaka baragenda ariko hagati yaho baraduhamagara tuje Butare mu nama batubwira ngo twebwe turi abatutsi none bakoze intambara muri Congo bafite impungenge yuko bashobora natwe kutwica bakatubwira genocide nk'iyo abatutsi bakorewe mu Rwanda ngo none nitube muri Congo tuze mu Rwanda inama yabaye Butare hari muri 20 ku minsi 23 mu kwezi kw'12 mu mwaka w'1996 inama yabereye Butare nari nirimwo ariko turabahakanira tubahakaniye inama yatwaye amasaha 12
ngo kuki bababwiraga kuva muri Kongo
batugisha ngo tuve muri Kongo
ngo kubera iki
ngo kubera kuko barafite impungenge kuko mu gihe babarwana na Kongo Kongo ibayibanesheje ngo twokorerwa genocide
ni bandi babakoresheje iyo nama na
abasirikare ba FPR abasirikare ba FPR nibuka kuko harimo nka Charles Kayonga nibuka kuko harimo nka Munyoza Dani Munyoza harimo Alexis Kagame harimo uyu mugore wari prefe wa Kigali
Rosa
Kabuye n'abandi n'abandi
ubwo barabahamagaye ubwo bahamagaye imwe muri iki muturutse
bo batumye umusore umwe wari warabanye nabo mu ishamba baramubwira ngo nagende arebe imitwe y'abanyamurenge abantu babagabo bobwirwa ijambo aragenda sibura abantu bashika ku 200 barenga baratuzana ni butare tumaze gushika batwereka yuko baye barwana na Kongo kandi ntambara umenye kuyitangira ntuzi umenye ko yusa ko hari igihe Kongo yobanesha icyo gihe rero ibanesheje bakaba bafite impungenge yuko yodukorera genocide ariko tizari byo yari amayere kuko tumaze kubahakanira rwose rwose vraiment discussion yatwaye amasaha 12 tumaze kubahakanira rwose baratubwiye ngo bati noneho umva tubabwire mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Kongo bati dufite inzira igihumbi zo kubakura muri Kongo izo nzira igihumbi rero zaranabaye kuko ubu ngubu murenge harashize nibo bagiye baheza interahamwe bagiye baheza nibo bakireye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafurero n'abashina babembe bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage badafite intwaro hagati yaho niho Masunzu yabibonye ko ariko biyaye bigenda ari rebera ari revolta aragenda za guproteja
abanyamurenge
abaproteje hariko harwana ingabo za RCD zirananirwa arazitsinda noneho FPR noneho iba oblige biba ngombwa ko yigendera ubwayo kuza kurasa Masunzu
ubwo icyo gihe niho rero wowe wari porte parole
nibwo rero nabaye porte parole yiwe
nanjye
rero ndahunga kuko sinari kubikora ndi kuri territoire ya Congo ndahunga mvi Bukavu nja i Bujumbura ni Bujumbura naho nahuye n'izindi ngorane nibwo nazaga nibwo HCR yazanaga n'iburayi
ariko ubundi ya
Jonathan urabyumvise Kayumba Nyamwasa yivuyemo ntabwo abo bose bari bavuze ko yari ahari kandi niwe wari mukuru wabyo ati twaravuze ati mwabishaka mutabishaka nyine ni ku munyamurenge wari uhibereye nawe abivuze agatanga n'itariki ati mwabishaka mutabishaka muzava hariya muri Congo muzakora ibyo twifuza kugeraho kandi babigezeho kuko niko yivugiye Jonathan ijambo ni ryawe kuko studio ishobora kuduhagara na fata ijambo Jonathan reka ndebe gato niba Jonathan yaboneka dufite ibibazo bya studio uno munsi Jonathan wari unyumva Jonathan nkuko rero nabitekerezaga ikibazo kiravutse reka ikiganiro tugicumbikire hano niba namwe muriho munyumva niba nshuti muriho munyumva sinabimenya kuko twagize ibibazo kuri blog talk radio bityo rero reka ikiganiro tugihagarikire hano tuzagisubiramo cyangwa tuzagikomezaho cyari kigeze nidusanga biri ngombwa ngira ngo ibyo ari byose aho twari tugeze hose niba mukitwumva mwumvise ukuntu Kayumba Nyamwasa abeshya avuga ati rwose ati twarabwiye tubona batabyumva bavuga ko ari abakongomani bagomba kuguma iwabo ati tubonye batabyumva nyine turabumva mu gihe rero wari uhibereye avuga ati baravuze ngo ku bwiza na bubi tugomba kuhava abatutsi bose sinamurenge gusa kuko na hariya za Jomba na za Rucuru niko byagenze ikaba ari nayo mpamvu nyine abo batutsi b'abakongomani bagore wo hariya nk'uko mwayibonye wari ku isonga ryabyo ukurikiye Kagame ariyo Kayumba Nyamwasa akavuga ati ngiye kubahumuriza mbese nka ya ntama ihumuriza nka ya mpyisi ihumuriza intama ati ngiye kubahumuriza ibyo twavuze nyine ko iyo hypocrisy yo cynism tugomba kuyirwanya ati ngiye kubahumuriza ati ikindi cyo ati nge nari mwiza cyane ati twarabumvaga abeshya
abeshya sinzi rero nshuti mwari muduteze amatwi kino kiganiro reka tugihagarike sinamenya niba muriho munanyumva kuko twagize ibibazo bya technique ntaramenya n'impamvu zabyo ikiganiro cyari iki n'izihe mpamvu zitera kayumbanya mwasa guhakana ruswe guhakana buswa ko yayoboye intambara zose za Kongo aha twari ku ntambara ya 1996 twari tutaragira ku ntambara y'1997 1997 aho n'umunani nako intambara ya kabiri ndetse akaba yanakomeje nakuriya kukozanyaho kw'abagande n'abanyarwanda 99 2000 yari umukuru w'ingabo ndetse yanabigiyemo cyane mu kugerageza gukemura ibibazo hamwe na mugenzi we muri Uganda aho hose yarakomeye ibyo bintu byose yarabiri hejuru kabone nubwo abeshya gusa rero ntituzahwema kumubeshyuza kuko ikinyoma ni ikintu tuzira nacyo shuti mwari muduteze amatwi rero tudira dutengushye ikiganiro tutakirangije niyo ngombwa ejo tuzagisubiramo cyangwa se tuzareba aho cyari kigeze wenda dukore agace kari
Don't leave you.